kuyita bwena bisoma n'embikuguka n'empisa mama yazinsomesa okufumba nkumanyi tonzalawa ate n'eddiini tulina nyingi yenze ekiroto kyoba dolota fuleso wani koba ngolira tampeko ekikopo mwoba ngonywera laita laita kumulise mukizikiza totomera togwa mu mutandalo zongo zongo zenkwagala bya kizungu ate bannazalabu sikyokuwa ya bitundu no kizungu zongo zenkwagala bya kizungu ate bannazalabu sikyokuwa ya bitundu no baby I'm in love once you take my pants and no way bankuba nyingi ntobeza kati na Quebi K, baby, conta via jaja. Ula kwambala nga koti, genga toza winter. Ula getting Quebi K, baby, conta via jaja. Jaja, chizongo zongo, zenkwa gala via chizongo. Ateba naza labu, secha kuwa ya bitundu. Chizongo zongo, zenkwa gala via chizongo. Ateba naza labu. Ebitabo nabisoma n'embikuguka n'empisa mama yazinsomesa okufumba nkumanyi tonzalawa ate n'eddiini tulina nyingi yenze ekiroto kyoba dolota fuleso wani koba ngolira tampeko ekikopo mwoba ngonywera laita laita kumulise mukizikiza totomera togwa mu mutandalo Tinkwebike, ngebikunta bya jaja, jaja, jaja.